abazaire n'abakulembeza ab'ebitundu mu disitulikiti ye Namayingo bali badudamiriza okolera awalala okulwanyisa eky'abaana abakaali abato okujja okwenyigira mu by'ebyokusima obukombe obwa zaabu nga bakobanga kino kyankayonayona mu obulamu bwebwe obw'omu maiso kuba abaana abafunye ku mpiya bajja kuduba nga bona buti bakuze. Wali gaba LC wali munsono mwigombola lye Buyinja disitulikiti ye Namayingo nga Sibumba Patrick Igoma ni yabakulembera okwogera kweri abaana makobo bakobanga abaana abaguna bano okujja okwenyigira mu by'ebyokuyiikuula obukombe obwa zaabu kirikubaleeteranga abandindi okutoola bwana bubundabunda olwensi n'okufuna obw'ebirwaire.
Abaana abatageza emyaka 18 ndi kubalabula kujja mu golodi ate mu biseera bino biseera bibi golodi yetwetoloolere mu muluka guno ogw'ensoono kale ekyovamba ye nsaba nti buli kyeyakosoni yeneena n'abazaire mukubiriza abaana bataneena mu golodi lwokuba golodi eri mu bintu bingi erimu abantu bangi abaava mu byalo byewala omuntu asobola okwagaana akalala kasita kabaaku amabeere omuntu yatandika okwogera n'akagala ako ate oyidye ebyekema ku sente esente dayono n'ensi ayinza kwogera n'akagala akatuuse mu mbeera etali ntuufu ate mu golodi mwene omwo mulimu ebizibu bingi olw'okuba omwana bw'ajja mu golodi aba amaze okwonooneka.